nashaka woga si juu yajayo Yehova waniongoza ukaribu nami japo si rahisi sina shaka kamwe ya umshikamanifu ni salama kwako Yehova nipe imani nipate kuona jeshi kubwa lililo nasi nisiwe na woga nipe ujasiri yote nihimili naomba ujasiri ushindi wako Mwamba wangu ngome yangu Mungu mweza yote Nipe ujasiri na moyo hodari Nisiogope chochote Gereza kaburi imani nipate kuona jeshi kubwa lililo nasi nisiwe na woga nipe ujasiri yote nihimili naomba Oh.